kugeuka sasa. Nakifunga kitabu cha mapenzi, nafungua cha maisha. Kupendana, kupendana kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Nimetetereka ya uchumi wa mapenzi, mana najikasa ile nauma hivi. Kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washikie TBC.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututweshani chosho.
Nakuwa single,
asedi nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, yani nini 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 nife. Kugandana gandana kama kupe, penzi lenyewe halina tamuda, etindori ni umize. Leo ntalewa leo, leo ntazima wana. Nisha chana na mapenzi, imewachia vijana. Najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washiki eti busy.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini.